Sisi ndo wageni, hatujali fame, hatujali chao star, tunamada dem. Tuko kila sim, ini big game, mtu besi ushas kama ute.
Mwe mwenyewe ni fani wa ngoma hii, kau tujui, katufate ya IG. Ngoma ni kali siyo mabiki G, tunafanya zote paka maridi.
Down, shake, if you got love, okay. Sisi wageni, hatutaki wakumba. Down, stop, just like that. Uko na nyasu, tanipea kaf kaf. Sisi ndoa. Sisi ndoa. Sisi ndoa again. Sisi ndoa again. Sisi ndoa. Sisi ndoa. Sisi ndoa again. Sisi ndoa again.
Wageni hatupendi madharau, sababu wengi wanajisahau.
Wageni tumekuja bila hodi, I'm sorry la siyo panyarodi. Msijali tumekuja na mbogi, na mavitu zote tunafodi. Sisi tumekuja kutake over, tumekuja safisha vilivoza. Kitu ni dry, hakuna hangover. Wageni ni OG, tuko all over.
Down, shake, if you got love, okay. Sisi wageni, hatutaki wakumba. Down, stop, just like that. Uko na nyasu, tanipea kaf kaf. Sisi ndoa.